ni mjukwa safi tena. Yeah. Now Daisy. Nikupeni ni ma Elizabeth, anunithi unafurugwa. Oh my, kiwana wanasipoko pepo, nukiwa mbali na umwa. Oh my, nambia lini unamuda basi uje ufate zawadi yako. Kama uwezi nitakuja bati, where we came to enjoy. Tutaanza na party at night, then twende bedroom tukalala. Tukianza safari midnight, purugusha ni za hapa na pale. Oh baby, you my number one today. Oh baby, the way you love me so amazing. Oh baby, you my number one today. Oh baby, the way you love me so amazing. Oh baby, chakudeka baby, baby chakudeka. Chakudeka mama, mama, ah, ah. Si tushamaliza, twende kwa baba na mama. Uwe wangu mazima, yani minawe kiyama. Oh, piti piti, halali ya koringa umewazidi vingi. Oh siti, Mungu kakumba meupiga mwingi. Oh baby, you my number one today. Oh baby, the way you love me so amazing. Oh baby, you my number one today. Oh baby, the way you love me so amazing. Oh baby, chakudeka baby. Chakudeka, city wangu, chakudeka.